Zipitia changamoto ila na mini changamoto zipo. Changamoto zipo ata wakati uliopo. Mi bado nipo kwenye muinuko, bado napandisha zipo kwenye mteremko. Miso misa nipo kama zipo, nimekosa jana leo na subiri kesho. Mina hena na pake mwisho wa mwaka, kama nipo hai nijue na namekufa sasa hivi. Nataka kujua kama nimeferi mimi na nivigezo hata vikizi. Oh, mi bado nipo underground. Mimi underground. Mi bado nipo nipo underground. Bado sijamaliza lao. Ha mwanangu Jay Fanti underground. Na DJ Santosi underground. Na Melody Sargenti underground kona mbaya, producer muno na yupo mtamboni. Underground ubanguni, underground katengwa nyani. Wakati najua linazama na ndege wanarudi kwao, na mimi twende nao mtu kwao.